For a scripture reading this afternoon out of the book.
Ukufunda kumbhalo kulentambama incwadi kaMarko izahluko seshumi nesithupha sikaMarko futhi ngifuna nime namabhayibheli enu njengoba sifunda izwi likaNkulunkulu. UMarko eshumi nesithupha kuqala ngevesi lesishiyagalolunye.
Now when Jesus was risen,
manje uJesu esevukile kusekuseni ngosuku lokuqala lweviki wabonakala kuqala kuye uMaria Magdalena ayekhiphe kuye amadimoni ayisikhombisa. Yena wahamba wababikela labo ababenaye besalila bekhala. Kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa. Emva kwalokho wabonakala ngezinye izimo kwababili. Ngiyaxolisa. Emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili behamba beya emaphandleni. Nalabo bahamba babikela abanye abaze bakholwa. Kamuva wabonakala kwabayishumi nanye behlezi ekudleni wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile. Kusize sithombe leso namhlanje bakholwa ukuthi ungufakazi njalo. Wasethi kubo, hambani, niyezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhaphathizwe uya kusindiswa, kepha ongakholwayo uya kulahlwa. Lokho nje kwenza umugqa ohlangothini olulodwa nomoluyo. Nalezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo. Ngegama lami baya kukhipha amademoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, uma bephuza okubulalayo, abusoze kwaba nengozi. Baya kubeka izandla zabo phezu kwabagulayo basinde. Njalo-ke iNkosi sikhulumile kubo, yakhushulelwa ezulwini, yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ebabona bephuma beshumayela ezindaweni zonke, iNkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Amen. Asikhothamise amakhanda ethu. Nkosi, sikholwa ukuthi lokhu ngokuthunywa kokugcina ebandleni. Sikholwa ukuthi izwi lenziwe inyama futhi lakha phakathi kwethu. Futhi sikholwa ukuthi noma iyiphi indoda ayingcono kunezwi layo. Ngakho-ke sikholwa ukuthi leli zwi nguwe. Futhi sikholwa ukuthi nguwe okungukuthi nguwe izolo namuhla naphakade.
Come today, O Father God, in the form of the word to us.
Woza namhlanje, oh Baba Nkulunkulu, ngesimo sezwi kithi, futhi makuthi abantu babone ukuthi wena nguKristu ovukileyo, futhi wavuswa kulolu suku lokugcina, ngesimo wathi uyoba kuso, izwi libonakalisiwe.
When you were on earth, you were the prophet.
Ngathi semhlabeni, wawuyizwe liprofetiwe, elibonakalisiwe esimweni somuntu, lezi liprofethelwe lolu suku.
Come, Lord Jesus.
Woza Nkosi Jesu, futhi unilethe kithi namhlanje izwi, yenza ukumusha kwakho kwezi, ukuze sizoba nokujabula okungakhulumeki nokugcwele inkazimulo. Kakhulu ngakokuthi sikuthole ukuthokozisa, futhi sathola amazwi akho iqiniso, futhi eqinisiwe ezinhliziyweni zethu, ukuthi sidlulile kufeni sangena ekuphileni. Thina sonke sizalwa yilowo muthi owodwa ensimini eseyideni owawunqatshelwe ukuba uthinte wesifazane ngokuba kuye akukho kuphila kuphela uyiqanda kuphila kuvela endodeni okwakunguKristu. Futhi sizalwe ngowesifazane, futhi njengoba iBhayibheli lisitshela owezinsuku ezimbalwa futhi ezigcwele usizi nenkathazo. Baba, sizalwe futhi ngokunikeza ukuphila kuvela endodeni isilisa size sifazaneni nembewana ivele esilisini. Njengoba umoya wakho wasibekele intombi, nasesizalweni sayo kwadalwa inhlayiya yegazi, inhlayiya yegazi, hhayi eyeJuda, hhayi eyezizwe, kodwa uNkulunkulu wadala igazi. Kulelo gazi sinamathemba yethu, kwakungesiyo eyowesifazane, kanjalo kungesiyo eyowesilisa, yayingekaNkulunkulu. Ngakho siyakuleka namhlanje Nkosi njengoba sizibonile thina qobo lwethu singabahlanganyeli bomuthi wesifazane futhi zonke sifanele sife ngoba akukho kuphila kwesifazane manje futhi baba sinikezwe inhlanhla kuhlanganyela emthini wesilisa okwakunguKristu
And now through him we have
Futhi manje ngaye sinokuphila ukuphila izwi lenziwe ukuphila phakathi kwethu Sibekoze ukuthi lezi zinto zizoba yizinto ezikhona ngempela kakhulu ebandleni ukuthi bazobona futhi sizoqonda ihora siphila kulo. Ngilisa abagulayo nabahluphekile kwangathi kungebe bikho muntu ukuthi angathaka phakathi kwethu kule ntambama uma le nkonzo isivala kwangathi ingakhunjulwa kade phakathi kwabantu. Kwangathi izinceku zakho abeluzi abeluzi bezivu kwangathi nje bangaphefumulela kakhulu kuze ukuthi amabandla abo ayoguqulwa ngokuqavile futhi kwenzeke izinkonzo ezinkulu futhi kuqalwe ivuselelo yohlobo oludala khona lapho kule midolobha phakathi kwabo eziyoshanela isifundazwe nesizwe futhi ngisho nomhlaba wonke Sibekona Nkosi ubambe izithuthulelo zalo mkhuleko esandleni sakho sisize siyakhuleka egameni lika Jesu Amen Ningahlala phansi
God must bring justice.
Unkulunkulu kufanele alethe kwahlulelwa phezu komhlaba. Futhi uNkulunkulu kufanele abe nento ethize lapha umgomo ukwahlulela izwe ngawo. Ngoba kuyoba ngokungalungi uNkulunkulu kwahlulela izwe nezwe lingazi imgomo elifanele lihambe ngawo. Bakakukholwayo ukuthi lokho yiqiniso na.
If the church is the standard, which one is it?
Uma ibandla lingumkomo yiliphi eliyiwe na yizwi uNkulunkulu wathi uyolohlulela izwe ngoJesu Kristu uyizwi ekuqaleni wayekhona lizwi ulizwi wayekuNkulunkulu lizwi wayenguNkulunkulu lizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu unguyenezelo namuhla naphakade
Now I want to speak to you this afternoon on a very strange subject it might be to you
Manje ngifuna ukukhuluma kini kule ntambama ngendaba exakile kakhulu. Ngahle ibe njalo kini kodwa kule ndaba ngizoqulisa inkosi yami icala elinobulungiso. Ngicabanga ukuthi wathola uhlobo lukahle lokuqulisa icala phambi kwenkantolo kaPilato. Angikholwa ukuthi waba nokuqulisa icala kukahle. Ngakho ke bathola iphutha kuye ukuthi bamlahla ngecala futhi bambethele. Kodwa sizokwenza kule ntambama njengakuleli cala.
And you say could you
futhi wena uthi ungamqulisa icala na uma ehlala yizwe singamqulisa icala ngoba uyizwe namanje futhi singamqulisa icala ngifuna ukubona ukuthi kule nkantolo kule ntambama njengoba sithatha le ndlu ukumele enkantolo ukuthi sifune ukubona ukuthi uthole ukuqulisa icala elinobulungiswa noma ngabe uyalinqoba noma liyamlahla sifune ukunikeza izinhlangothi zombili
In this case,
bese kuthi ke kulelicala ngifuna ukumvivinya okuyizwe.
Now,
manje lo mbhalo lowo ngiwufundile nje uMark 16, ngisho uDotela Scofield lapha uthi, kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeke, awutholakali emibhalweni emibili emidala kunayo yonke engakabi yincwadi. Kukhona kwala ngokwejwayelekile phakathi kwabantu ukuthi othisha bethu namhlanje abafuna ukukholwa ngaleyo ndlela ukuthi kujovelwe phakathi lapho yiVatican. Kodwa ngitshela ukuthi uArinius nabaningi bababhali basekuqaleni bakhomba kuMark 16. Njengoba nina bantu abange badadisha umlando, umlando wePepeni, niyazi ukuthi labo baphostoli basekuqaleni futhi ngisho emva kokufa kukaJesu futhi ngenkathi uPolycarp noArinius noMartin Luke ongcwele noColumbus engcwele nabonke labo bakhomba emuva kulo Mark 16. Ngakho kufanele ukuthi kwakukade kungokukhole kayo kungenjalo babengeke neze bakhombe kuko futhi Johane ngcwele kokubuye owayehlela izincwadi ndawonye uPolycarp wayengumkani usifuba futhi wamsiza ukukwenza ngokomlando manje sitshela ukuthi namhlanje abakukhona lokho bazama kusuka ebuqinisweni bukaNkulunkulu enguye ngempela esikhundleni nje sesimemezelo noma esivumo khona uNkulunkulu ngempela lesi sahluko sizokufakazisa ukuba yikho futhi bonke ubufakazi abangabuthola njengothisha omkhulu othize umongameli wezimishini zasesudan unkosikazi wami omncane ngaleya wayekhona ngenkathi efika endaweni yami uParis Reidhead futhi wathi futhi Branham ngiyaqonda ukuthi wawuyibhaptize ngathi yebo mnumzane kunjalo futhi wathi awu wathi ngifuna ukukubuza kuthize wathi ngenkathi ngisengumfanyana wathi ngaba nesehlakalo futhi umama wami waye washa naye yonke into ukungithumela esikoleni futhi ngacabanga impela ukuthi ngenkathi ngithola uBA wami ukuthi ngangizothola uKristu wathi lokho ngenkathi nginikezwa lokho angikutholanga ngenkathi ngithola iziqu zami zobudokotela ngangicabanga ukuthi ngangizokuthola ngenkathi ngithola i-LLD yami ngangicabanga ukuthi ngangizokuthola.
He said, Brother Branham, I got enough.
What if you pray him? Get his ikas and hell. Zombies, oh, was a good food, no? No, was a good food, Kanti, Fuji, Nezo, Gutanish. A man king of Placelas in the Gazakongas. Got a whole Pukunukulu Pepelina. What you got, Tisha, Beneputana? Gati, you go by me, Ubangiti, or Tisha, Beneputana. Wathi awu nakho engikubondayo ukuthi usuphenduke waba iPentecostal. Ngase ngithi awu angisho ukuthi ngikholwa ukuthi ngenkathi ngizalwa embusweni kaNkulunkulu ngabe iPentecostal ngokuzenzekelayo ngathi ngoba iPentecostal ayisiyo inhlangano ngazamile kuyenza kodwa ayisiyo. uNkulunkulu uyogcwalisa iPresbyterian iluthela kumbe noma ngabe ungubani niyabo ngakho yisehlakalo futhi akusiyo inhlangano ngeke wayihlela yisehlakalo. Wesethi awu ngifuna ukukutshela ukuthi kwenzekani wathi kusuka eIndia ngalezi zinsuku bathumela abantu ngapha ngemfundo yabo wathi esikoleni sethu kwakunomfana okahle weIndia woza ngapha wazethola imfundo yakhe futhi ngenkathi esebuyele emuva ngicabanga ukuthi wayezoba ngiyacabanga unjiniyela kagesi noma ukuthize wathi kodwa ngenkathi banesikole njengoba nje umfowethu Oral Roberts enazo yendla lapho bafundisa ubunjiniyela nanoma yini ngakho wathi sesibuyele emuva mina nomunye umfundisi sathi kuye manje sengibuyela eIndia futhi niyazi amaNdiya akhonza uMohammed. Wasethi awumyeki ngani umprofeti wakho omdala ofile bese wemukela inkosi uJesu ovukileyo bese uthatha uNkulunkulu wangempela ubuyela eIndia naye utshela abantu bakini na? Wathi mnumzane wathi yini inkosi yenu uJesu abe ngangenzela yona engaphezulu kunaleyo umprofeti wami angayenza na? Wasethi awu inkosi yami uJesu ngakunika uphilo phakade isithembiso ezwini. Wathi umprofeti wami uMohammed wethembisa into efanayo ezwini lakhe. Wasethi awu yabo wathi inkosi yami uJesu uvukile kwabafileyo umprofeti wakho usethuneni. Wathi wavuka kwabafileyo na? Wathi nibe neminyaka izikulungwane ezimbili ukubona ikufakazisa futhi amaphesenti angamashumi esishiyagalolunyezo akaze ezwe ngakho. Wathi ake uMohammed avuke kwabafileyo nomhlaba wonke uyokwazi ngamahora ngamashumi amabili nani. Manje wathi awu buka wathi uJesu uvukile kwabafileyo wathi ngingakufakazisa ngoba uphila phakathi kwenhliziyo yami kusho umKristu. NokaMohammed wathi uthi mnumzane uMohammed uphila enhliziyweni yami. Wathi kodwa yabo sinamandla nenjabulo. Wathi mnumzane inkolo kaMohammed ingayiveza kakhulu impela nje injila mqondo yisekoloji njengoba ubuKristu bungayiveza nalelo iqiniso. Ngibonile balala emgwaqeni futhi bapompoloze ala futhi bangene esimweni esinjalo bangathatha iqini nami sama futhi saphekisisa indoda efake inkemba ngophansi kwenhliziyo yayo nodokotela wasukuma lapho futhi wathela amanzi kuyo futhi ayaphuma yayidonsa yayikhipha futhi ayizange yilimazi. Sibabona bethatha izingezu zezinkuni futhi bethathe phansi kwezinzipho zabo bese bezigwaza ngazo bese befaka amahuku phezulu ekhaleni labo futhi bangakuzwa ngisho neze noma bophe icunzi. Bangaveza iningi kakhulu nje lomqondo isekoloji ukuthi noma ubuKristu bungayiveza. Umnumzane Redhead wathi kimi wathi ngangazi ukuthi ngangingakhulumi nomfana othize ubusuku bubodwa. Futhi wathi thina bakaMohammed sililile njengoba benza kumfowethu iqhawe uBilly Graham nakufunda ephepheni ngenkathi okaMohammed efika kumnumzane Graham wayesethi thatha abantu abagulayo abangamashumi amathathu nami ngizothatha abantu abagulayo abangamashumi amathathu futhi uphilise amashumi akho amathathu nami ngizophilisa amashumi ami amathathu ngoMohammed. Yabo umnumzane Graham wabaleka enkundleni akakwazanga kumphendula. Ngikholwa ukuthi ngangiyokwenza lokho ngangiyoba njengabantu bamaHebheru uNkulunkulu wethu namandla okusikhululwa kulokhu. Ngathi makangani alande uOral Roberts noma umunye umuntu na uma wayengakholelwa kuloko athumele ukuba alande umunye umuntu wayekukholwa. Kodwa niyabona ngokwamahlelo babeyomlahlela ngaphandle ngayo leyo nkathi kunomsebenzi afanele awenze.
However, then he said, when we over in India,
nobody said to get home at Tina, Pesheya, India, Sibona, Nina, Nina, Macris, to the Vesalog, which is Artini, or Gwen, what you can again, see you call. Wathi wavuka kwabafileyo nabantu bayokwazi ngoba niyokwenza imisebenzi efanayo nayenzayo. Awu wathi senze imisebenzi emikhulu kunemingi. Wathi ngizange ngithi emikhulu kunemingi, ngifuna nje ukubona imisebenzi ayenza kuqala. Ngani ukhuluma uyazi ukuthi awukhulumi nomfo omncane othize ezansi khoneni uma ukhuluma nomunye walabo bethiyo. Bona nesayensi yabo ezenkolo. Ngakho wathi sifuna ukubona imisebenzi ayenzayo. Oh, wathi mhlambe ubhekisele kumakweshini lesithuba. Wathi yebo mnumzane, lokho ngokunye kwakho ukuthi uma kwakhe kokugcina ebandleni. Wathi awu manje uyabo, wathi inqaba yabantu ngokobuhlanya ikholwa yileso sadluka. Wathi kodwa sifundile izifundiswa izinkulu ezingcono esikoleni ukuthi umakweshini lesithuba kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeka akafefumulelwe ngempela. Wathi ingani mnumzane Redhead, wathi yipi pho ingxenye ephefumulelwe na? Wathi mhlawumbe konke okunye kwawo kuphefumulelwe, lonke iKurani liphefumulelwe, zobona incwadi oyifundayo ethiwa yiBhayibheli na? Wathi ngikwenzile enhliziyweni yami, bengizoza ngizokhuluma nawe, ya bengizokhuluma nawe. Ngakho lapho khona uma lokhu kukaphefumulelwe manje ke kuthiwani ngakho konke kwakho na? Ngikubuza ngenenekazi eChicago, umfana walo wasuka waye college ukuba afundele ukuba ngumfundisi enye iBible school necollege. Futhi esahambile umama umdala wagula kabi ngempela, futhi ngakho bathumela izwi kumfana ukuba ame ngomumo. Nina enemfiva ephakeme kakhulu impela, wayene-pneumonia futhi wathi yena ungahle kube ucingo oluphuthumayo. Ngakho umfana wapakisha izingubo zakhe zokugqoka waselungele. Ekugcineni ngosuku olulandelayo akazange ezwe izwi ubusuku bonke, futhi ngosuku olulandelayo bathi konke kuhamba kahle. Ngakho cishe sekungunyaka kamuva wabuya esikoleni eMpumalanga, isikole esithize sikhulu sokufundisa. Wayesefika ekhaya wayesebingelela unina olikuku, wayesethi emuva kokuxoxa isikhashana wathi, mama angizange ngilitshela ithuba lokukubuza ukuthi kwenzekani. Wathi ngobunye ubusuku bangitshela ukuba ngime ngomumo, futhi ngobusuku olandelayo bathi wawusuphilile. Wathi muthi muni wakwalapha udokotela awusebenzisayo na? Wathi sithandwa udokotela akasebenzisanga lutho. Wathi awu wakwenza kanjani na? Wathi uyazi lapho leyo mishini encane khona ezansi lapha cishe impela esiyibeni lapho esikweleni. Yep. Wathi ngobukhona inenekazi babe nomhlangano womkhuleko ezansi lapho ngobuye busuku kule mishini encane leso sigetshane sizihluphekelayo sincane sabantu abasijobile. Futhi wathi omunye wabo wayephefumulela ukuba inyukele lapha futhi angibone. Kwase kufika abesifazane ababili base bengibuza ukuthi bangemenyuse yini umelusi wabo futhi angikhulekele futhi angicobe ngamafutha futhi wathi futhi babeke izandla zabo phezu kwami ukuba ngisinde. Futhi wathi uyazi ngabatshela ukuthi phela base benyusa umelusi. Wayesebeka izandla zakhe phezu kwami, wayesekhulela, wayesethi sithandwa wakufunda ephephelini ngqo uMarko isahluko seshumi nesithupha. Wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Wayesethi uyazi ukuthini ngakusasa kulandelayo udokotela wayethi deke kakhulu, wayengazi ukuthi yenzeni, kwakungekho mfiva kimi. Oh, wathi mama awuzange uzihlanganise nalelo qembu wazihlanganisa na? Wathi uyabo, wathi thina esikoleni safunda ukuthi uMarko eshumi nesithupha kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeke akaphefumulelwe. Wathi udumo kuNkulunkulu. Ngani? Wathi mama usuqala ukwenza njengalabo bantu. Wathi bengicabanga into ethize nje. Wathi kade ngifunda iBhayibheli yonke indlela nezinye izithembiso kwezinye izindawo futhi zifana nalokho. Wayesethi bengicabanga nje uma uNkulunkulu wakwazi ukungiphilisa ngokungaphefumulela wayokwenzani ngalokho ngempela kuphefumulela na? Kunjalo gimi konke kuphefumulele uNkulunkulu, ngiphe ukukholwa kuba ngikukholwe futhi ngikuqinisekise. Manje sizoshintsha manje okwemizuzu embalwa nje ngecala lasenkantolo. Manje kumlani siyongena enkantolo ukuletha uJesu uNkulunkulu esicawini lapha futhi simkhulise icala elinobuqotho. Useyilo yizwe ngisho nanga lolu suku, ngiyakukholwa na? Ngiyafana nje njengoba wayeyizwe ngalo nkathi. Manje lelicala imbangela yalo ingukuthi yizwi lezithembiso zikaNkulunkulu libhekene nezwe. Manje tholo ukuhleleka kahle ngempela, kungenjalo awusoze ukubamba. Imbangela yalokhu kubekwa icala kungukwephulwa kwesithembiso. UNkulunkulu engaligcini izwi lakhe, kungukwephulwa kwesithembiso. Niyazi ukuthi siyini. Manje njalo sitshela ukuthi ummeli oshushisayo uzofanele amele umbuzo. Ngikholwa ukuthi kunjalo. Ummeli oshushisayo, uma kukhona ummeli ohlezi lapho, ngithemba ukuthi ngikuthole kahle lokhu. Ummeli oshushisayo uzomele umbuzo. Ngakho ummeli oshushisayo kuleli cala ngudevele eshushisa izwi likaNkulunkulu.
Is God himself, because he is the word.
Umangalelo walelizwe uNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba uyizwe. Ufakazi ovikelayo kuleli cala ngumoya ongcwele. Futhi umshushisi unabanye ofakazi lapho kule ntambama. Nalabo ofakazi omunye wabo ngumnumzana Ngikholwa, ulandelayo ngumnumzana Emnikazi, nolandelayo ngumnumzana Ngibekezeli. Bazolethwa emsamo futhi bafungiswe futhi bavivinywe.
You got the setting of the court. God is indicted by
manje ninokuhleleka kwenkantolo. UNkulunkulu ubekwa icala yizwe ngoba kaligcini izwi lakhe.
And the prosecuting attorney represents
nommeli oshushisayo umele umbuzo, umele yizwe. Nommeli oshushisayo ngudevele ophikayo ukuthi yizwe liqinisile. Nommeli oshushisayo okofakazi bakhe lethe ofakazi abathathu ukumelana nezwi likaNkulunkulu. Ukuthi ukukufakazisa uzokufakazisa kini kule ntambama ukuthi uNkulunkulu ngaligcina izwi lakhe futhi alifanele lithintwe, alisile iqiniso nje, akukho lutho kwalo okuyiqiniso. Nommangalelwa nguNkulunkulu ongumqalisi nezwi lalolu suku elifanayo njengalolo suku kumbe noma yiluphi olunye usuku. Nommeli oshushisayo unofakazi bakhe.
You say, where is the jury?
Manje wena uthi baba abasizi bejaji na. Ngikhuluma nabo yinini abasizi bejaji, kanti futhi niyijaji. Manje kubekele emqondweni lokho, niyikho kokubili abasizi bejaji nejaji ecaleni. Mina ngingumkhulumeli nje.
Now we got the court set. Now order is now called by the prosecutor.
Manje sinenkantolo ihlezi. Manje umshushisi ucela ukuba kuthulwe, kuthuliswe inkantolo kule ntambama kuletha leli cala kwelamanqamu. Manje abantu abaningi unitshelile ukuthi yezwi likaNkulunkulu elithembekile, ngeke wathembela kulo, kanjalo njalo, futhi nikuzwile konke lokhu. Manje asililethe ekuqulweni kwecala kweqiniso. Bangaki ovumayo phakamisa isandla zakho bese uthi ngingathanda kuzwa noJesu Kristu oyizwi ethola ukuquliswa icala okunobuqotho? Futhi enkantolo yethu kule ntambama sizomqulisa icala elinobuqotho. Nje kudedelwe isitha, sithathe amazwi esitha futhi noma ngabe yini sizoyisho, futhi sibone ukuthi kuqinisile yini. Asikumbe phansi futhi sinike uJesu Kristu izwi ukuqula kwecala okunobuqotho kule ntambama. Manje inkantolo iyathuliswa. Ufakazi wokuqala umshushisi afuna kumletha ebhokisini ebhokisini umnumzana Ngikholwa. Uya ebhokisini ukuba fakazi. Manje kumbulani umnumzana Ngikholwa, ningabageji laba balingiswa. Manje kungenjalo nizogeja into ethize, ningahle nigeje ukuphilisa kwenu. Umnumzana Ngikholwa uze ebhokisini ukuba fakaze ukukhononda kwakhe kungukuthi lonke izwi likaNkulunkulu lesithembiso liqinisile, aliqinisile. Uzisho ukuthi kuMarko 16 wakhonziswa kuye kokuthiwa ngumhlangano kwamoya ongcwele. Futhi wayekade enenkathazo yesisu iminyaka ethize, futhi waya endaweni lapho ababekhona kulokho abakubiza ngokuthi umhlangano kamoya ongcwele, futhi wayekholwa ukuthi lesi sithembiso sikaMarko 16 sasiyiqiniso. Wabekwa izandla ngokwesithembiso sikaNkulunkulu. Akukho azokusho kumelene nomfundisi ukufunde ezwini ngo akashushisi yena umfundisi, ushushisa uNkulunkulu. Ngoba kulona iphutha lomfundisi, umfundisi kuphela ufunda lokho uNkulunkulu athi akwenziwe. Futhi uNkulunkulu ngeqiniso wathi kuMarko 16, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, uma bebeka izandla zabo phezu kwabakholwayo bayakusinda. futhi uthi uyikholwa futhi ufika emhlanganweni onjalo njengalapho ababenokushumayela uMarko 16 ngokuthi uyiqiniso futhi umfundisi yena umbhaphathizi komoya ongcwele wayezisho ukuthi uyikholwa nomfundisi uthunyelwe umsebenzi wabeka izandla zakhe phezu kwakhe futhi lokho sekube izinyanga ezimbili ezedlule nesisu sakhe sibi nje njengoba sasilokhu sinjalo ngakho-ke uzisho ukuthi uNkulunkulu akalungile ukubeka into enjengaleyo ezwini ibe ingesile iqiniso manje akehle ufakazile ulandelayo ebhokisini ngumnumzane mncikazi ufuna ukunikeza ubufakazi umnumzane mncikazi uthi wayekade ehlushwa yi-TB cishe iminyaka eyishumi nanhlanu kodwa wayengakathathi umhlalaphansi nokho ilokhu yanda nje ilokhu nje ilokhu iqhubeka wayethi ukuba ngcinywane nje bese-ke iqhubeka futhi weza ngendawo edolobheni lapho kwakufanele khona kube nomshumayelo omesabayo uNkulunkulu eshumayela nabantu babezisho ukuthi baphilisiwe ngokwesithembiso esiphuma kuNkulunkulu esitholakala kujakobe 5:14 lapho khona izinto kaNkulunkulu lithi uma ekhona ogulayo phakathi kwenu makabiza amalunga banda futhi abagcobe ngamafutha futhi akhuleke phezu kwabo umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo noNkulunkulu uyakubavusa futhi yena egula futhi eyikholwa uya kulo mhlangano lapho khona bonke laba bantu bezisho ukuthi babephiniswa yilo melusi yomesabayo uNkulunkulu futhi wakhonziswa ngokukajakobo 5:18 lo melusi wakhonzisa nje ngokwezwi wamgcoba ngamafutha wayeza emkhulekela umkhuleko wa lokho umelusi athi wawungumkhuleko wokukholwa awukholwayo nalokho sekucishe impela kube ngunyaka owedlule futhi angaze abe nawo nowodwa imiphumela kukho ngakho-ke lowo mnumzane mncikazo uzisho ukuthi uNkulunkulu akalungile ukufaka isithembiso esinjengaleso ebhayibhelini bese kuthi-ke angami emva kwaso manje kubulani ngifunda izithembiso zevangeli ligcwele lapha ufakazi olandelayo uzoza ebhokisini manje umshushisi ubiza ufakazi wakho olandelayo ngaphambi kokuba bethele icala ufakazi wakho olandelayo ngumnumzana ngibekezeli manje laba ngabalingiswa bangaphezu kwemvelo abahlala kubalingiswa niyabo manje bayakwenza ngakho mnumzana ngibikezeli uyafika futhi uzisho ukuthi yena ngolunye usuku wayefunda ebhayibhelini akayanga emasontweni kodwa wayeyikholwa ngakho munye wabo waya kumvangeli nomunye waya kumelusi nalomfo mfo wayeyikholwa elizifihlayo nje elalihlala ekhaya futhi wahamba futhi wayefunda kuMarko isahluko seshumi nanye ivesi lamashumi amabili nambili nelamashumi amabili nantathu uma niyibhala phansi kuleyo mibhalo lapho uJesu qobo lwakhe ezisho ukuthi uNkulunkulu u-Emmanuel yenza khona lesi sitatimende ngezindebe zakho qobo ngiqinisile ngithi kini oyothi kule ntaba nqukuleka futhi ungangabazi enhlizweni yakho kodwa ukholwe ukuthi okushilo kuyofezeka ungaba nakho okushiloyo kanti washo futhi ukuthi uma ukhuleka kholwa ukuthi uyakwemukela okucelayo futhi uyakuphiwa khona uthi kade izishosha ezinyaweni zakhe cishe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi iminyaka emihlanu eyedlule ngenkathi yehlezi egamelweni yezwa ukuthi wayephefumulelwe ukuba afunde yizwi azisho ukuthi wayelikholwa futhi ngayo yonke inhliziyo yakhe wayelikholwa futhi yena manje-ke wathi ngephimbo lakhe uqobo ukukhubazeka emlenzeni yami ngegama likajesu kristu suka kimi washo futhi lokho sekube iminyaka emihlanu edlule futhi salokhu nje ekhubazeke njengoba wayelokho enjalo ngakho-ke umnumzana ngibekezele ufuna ukubeka ubufakazi bakhe bumelane nezwi lingenakuphosisa ufuna ukububeka bumelane nebhayibheli liyizwi eliphefumulele futhi uthi lesi sithembiso sisile iqiniso ulihlolile futhi lalingesile iqiniso umnumzana umnikazi uthe walihlola futhi lalingesile iqiniso umnumzana ngikhola uthe walihlola futhi lalingesile iqiniso bonke labofakazi abathathu banikeza ukufunda ngokomphalo izithembiso zangokomphalo futhi uthi lezi zithembiso sifundeka kanje ungazifunde ephepheleni futhi bangufakazi ukuthi alisile iqiniso ngakho-ke ibhebheli lifanele lilahlwe ngoba uma ingxenye yodwa yalo iveze lilodwa lalo lingethenjwe bengingethembe noma yikuphi kwalo lizofanele lonke libe yiqiniso kungenjalo akukho nakunye kwalo kuyiqiniso nketango likahle kakhulu kuphela ekuxhumaneni kwalo okubuthakathaka kakhulu niyazi ukuthi ngikho lokuthini manje umshushisi uyenyuka manje ukuba lethe ukushushiswa nokuba alibethele icala ufuna kulibethela manje bhekisisani ukuthi uthini unkulunkulu akalungisisiwe ngokufaka izithembiso ezikubutedenge kanjezini lakhe ngabantwana bakhe abakholwayo ukuhlola ukukhola kwabo ngazo ngoba azisile iqiniso unofakazi lapha ukufakazisa ukuthi le lizwi unkulunkulu alethembisile ezwini lakhe ukuthi liyiqiniso unofakazi abahlezi lapha futhi abangakhombisa ngobufakazi bodokotela nangobufakazi ukuthi kade begula kade belokhu kade beyilokho futhi bemukele lena yobunkulunkulu efanele ukuba yiyo imibhalo ebevunyelwe futhi ibekwe ekuhlolweni futhi ayisile iqiniso
that these words are not true.
Unofakazi ukufakazisa ukuthi lamazi awasile iqiniso ngokuba wehluleka kuyo yonkeke. Manje qabelani futhi wehluleka. UNkulunkulu wehluleka kwenza lamakholwa ayekholwa ezwini lakhe. Akuthatha impela nje ahamba ngemitanti yomsebenzi ngokulandelana kwayo khona impela kusho. Kwase kuthi-ke UNkulunkulu anganganyakazisa neze namunwe nasekwenzeni noma yini ngasesithembisweni sakhe sekwedlule iminyaka ngeminyaka. Wesethi-ke ukuba-ke eminye imibhalo njengokubhaphathiza ukholwayo abhaphathize uyokusindiswa bese-ke kungabibikho muntu osindiswayo na kuthiwani-ke ngale mibhalo eyathembisa ukuthi uyobuya na akukho namunye wayo oqinisileyo ngoba lena ayiqinisile nalowo awuqinisile yincwadi nje enganekwaneni nalawa indoda ngamakholwa nokho yena unkulunkulu wethembisa ukuthi konke kungenzeka kwabakholwayo nalaba ngabakholwayo nokho futhi uzisho ukuthi uyaphila emva kokubethela kwakhe ibhayibheli liyasho ukuthi ubusiwe kwabafileyo futhi uhlale kuyena izolo namuhla laphakade futhi akukho nomunye obonele umuntu enezibazi zezipikile zezandleni zakhe ehamba phakathi kwebandla nakanjalo njalo namahebheru ishumi nantathu isishiyagalombili awanjalo akasuyena izolo namuhla naphakade ngoba akazange abe ngaphezu komuntu angesigcini isithembiso sakhe ufakazisile ngalabo fakazi akasigcini isithembiso sakhe ngakho-ke incwadi ifanele ukuphoswa ekanini lefucufucu futhi akhohlwe yiyo ayikho into enjengaleyo manje kubulani ngisebenzisa iphimbo lomshushisi ngibethela icala lakhe kulungile washo kuluka ishumi lesikhombisa abashumi abathathu lapho wathi ezinsukwini zokucina indoda nomuntu iyokwembulwa unkulunkulu uyozembula yena uqobo enzalweni lika-abrahama njengoba ezo umshumayeli uhlange eshumayela ngesinye isikhathi futhi wathi uyozembula yena uqobo futhi ezidalweni ezingabantu ebizwa ngendodana yomuntu isambulo seshumi uyasho ukuthi wazisho ukuthi isithunywa yasengelosi yokugcina ngokonyaka webandla laselawudikeya owawuzoba sivivi ukuthi ujesu uyo okwakuyizwi khishwa ebandleni wazisho ukuthi kulezi zimiselo zezikhathi ukuthi kwakukade kunezinto ezazingembuliwe kuba guqulu ngezinsuku zasekuqaleni kodwa ezinsukwini zokugcina ukuthi kuphela owengelosi yesikhombisa lezo wesithunywa sesikhombisa ukuthi yonke lemibhalo iyokwenziwa ibe yiyo ngempela futhi yenziwe ibonakaliswe akukho muntu onjalo emhlabeni akangaze abe khona futhi akasoze aba khona uyazisho uyazisho ukuthi kulokho unkulunkulu uyazisho ephepheleni lakhe ukuthi ibandla liyothola ukuba yilo ngegama lidede kulo qobo ukuthi kuma lakho esine uyothumela futhi umprofethi asevele emthumele kabili u-elija nojohane umbhaphathizi uyothumela umprofethi nge futhi uyoba semandleni ka-elija futhi inkonzo yakhe izenzo zakhe yonke into iyoba ngu-elija bese kuthi-ke enkonzweni yakhe uyobe ebiza abantu kulesi simo sokuba ukubhaphathizwa ngegama babuyele ekukholweni kwangoqobo ngempela kobaba abangabapostoli futhi ayikho into enjalo eyenzekayo kanti futhi uyazitsho ukuthi kwehluleka kokubili amazwi nomhlaba kodwa izilaka lisaze lahluleka futhi uthi kunobufakazi lapho kule ntambama ukukhombisa ukuthi liyehluleka futhi ubani lo Jesu wavuka kwabafileyo na nonke nisetshenziwe esigetshaneni sanjilamqondo isayikholoji yengqondo futhi ayikho into enjalo nethembela ethembeni lingamanga manje ngicabanga ukuthi lokho kuthi akumenele ukubuzwa ngicabanga ukuthi usemifake lonke ibhayibheli manje asimhlalise phansi umshushisi manje uvakazi kamshushisi angehle futhi bayehla besuka ebhokisini
We will call the defense witness.
Uthi emzamo manje sizobiza ufakazi ovikelayo moya ngcwele. Uyeza ukuba khulume. Ngiyethemba niyayibona indlela umshushisi alibethele ngayo icala lakhe ngumbhalo.
Now the defense witness which is the Holy Spirit comes.
Manje ufakazi ovikelayo ongumoya ngcwele uyeza ukuvikela umangalelo izwi ngicawa ukuthi bebengeke babe naye ongcono.
The first He calls the attention to this court that the interpreter of God's word to the people, the prosecutor, is the same interpreter that interpreted God's word to Eve.
Okuqala uthi lenkantela inake ukuthi umshushisi wezwi likaNkulunkulu kubantu umshushisi ungumhumushi ofanayo uhumusha izwi likaNkulunkulu kuEva. Vule inkantolo kuba ikuqonde lokho ukuthi umhumushi ukumhumushi kaEva othi konke nokuncukwalo wakuqinisile kodwa izwi elilodwa nje futhi ufuna nazi futhi wayenguye khumbulane waloba iBhayibheli ufuna futhi nazi ukuthi ekuqaleni ukuthi izwi elilodwa eliqalile ezwini likaNkulunkulu labongela konke ukufa nosizi nokugula futhi ufuna nazi ukuthi uNkulunkulu futhi washo ezwini lakhe esahlukene sokugcina ngokufanayo njengesokuqala ukuthi noma yimuphi umuntu oyokhipha noma yini lapha noma beke noma yini enye kulo isabelo sakhe siyosusa encwadini yokuphila kufanele kube yizwi futhi lelo kuphela ufuna inkantolo yazi ukuthi ubani owenze konke lokhu kubethela kunzima manje ngumhumushi kaEva.
He wants you to call this
ufuna niloku unakisa lenkantolo futhi ukuthi ufakazi ovikelayo ufuna ukubiza kulenkantolo futhi elikhombisa ukuthi izithembiso sikuma kholo kuphela hayi abasezisi abangabekezeli noma abanqikazi ushintshe isithomba kusishintshi na kuphela kuhayi kulokho abantu abazibize ngamakholwa kukumakholwa kuphela hayi kulabo abathi bangamakholwa. Usathane uthi uyikholwa naye niyazi akukho kubo kusemakholweni angempela kuphela. Nanofakazi ovikelayo fanele azi ukuthi ngabe lawa indoda angamakholwa noma cha ngoba empeleni ufakazi ovikelayo ungumphilisi wezwi iqobo lwalo uyazi ukuthi ngabe uyakholwa noma cha nguye onikezwe nguNkulunkulu kuleza lifezeke haleluya nguye okufakazisayo lokho nguye olenza lifezeke nguye owaziyo ukuthi ngabe liwele endaweni efanele noma cha lofakazi ovikelayo wezwi qaphelani ufuna ukubiza futhi kumakholwa ufakazi ovikelayo uyazi ukuthi kunjalo noma cha ungumphilisi wezwi kanti futhi nakisa lenkantolo ezwini ezithembiso elibuzakalayo akazange ahlele noma yiziphi isikhathi ezithize sokuba lezi zinto zenzeke ngazo uyabona ukuthi bangalifunda kanjani ngokungesikho izwi kuwe na manje laba bafo abathi angikubone lokhu kwenzeka niyabo abalifundi ngisho nezwi kahle ukungukuthi uma umuntu uyayikhola leqiniso usalokhu engakuhleli neze ukunqunywa kwanoma yiziphi isikhathi ufuna futhi inkantolo ikhumbule ukuthi leli zwi lilotshiwe noJesu Kristu izwi libonakalisiwe wathi izwi liyimbewu umhlanyeli ayihlanyelayo
produce itself.
Nembewu ingaziveza kuphela kuqobo lwayo iveze isithembiso sayo uma isotsha ubwene lukandle lomhlabathi oluyophilisa imbewu. Amen. Sithi nje ukushintsha icala sitshele na izofanele ibe sendaweni efanele. Uhlamvule mbewu lulele phezulu kwaleli deze lusoze lomila lube yizivuno. Uhlamvulo lombila phezu kwalapha etsheni elimhlaza sibhakabhaka aluzi ukwenza lutho.
A grain of corn has got to fall in.
Zavula mbila lizofanele luwele mhlabathini afundisiweyo walolo hlamvula mbila kungenjalo luzu kumina.
Ndikungulu
washo ukuthi izwi lakhe limbewu mhlanyela ihlanyelayo futhi lifanele liwele hlobwene lufanele lwenhlabathi leyo nhlabathi ngukukholwa.
It's a seed.
Yimbewu futhi fanele iwele kunomhlabathi kungenjalo ingeke yaphilise.
In other words, the Holy Spirit defense witness here.
Ngamanyamazi, mangele, fakazo vikela lapha uthi angeke ngisho yenza kuyo yize wena sobanele ufanele lethabathi, ungumphilisi wayo.
The defense witness calls.
Fakazo vikelayo, ubiza ufakazi wakho ukuqala. Ngicabanga ukuthi uma mshushisi akwazi ukubiza ufakazi lapha emhlabeni ukuthi kuyafakazisa ukuthi izwi lalinephutha, ngicabanga ukuthi ufakazi ovikelayo unelungelo ukubiza ufakazi abangafakazisa ukuthi liqinisile. Ngoba umbuzo manje uphakathi kwamakholwa nabangakholwa ngezwi njengoba izwi likhulu. Ufakazi ovikelayo ufuna ukwethula kule nkantolo kule ntambama ufakazi wokuqala nguNowa.
Noah
wathi waphila onyakeni wesayense ngempela. Noah futhi ufakazi. Futhi uthi waphila osukwini lapho abantu babetedile zimangalisweni nezinto. Wasake eze izwi likaNkulunkulu limtshela ukuthi wayezobhubhisa izwe ngamanzi, namanzi ayezokwehla ivele phezulu, lalizokuna kungukuthi lalingakaze likwenze ngaphambilini.
The word of God him
being a prophet. Kodwa uthi izwi likaNkulunkulu yena ngumprofeti izwi leza kuye. Futhi wahamba ukuyoshumayela ukuthi izwi lalizofezeka ngoba lalinguNkulunkulu.
And he was to also let this court.
Kanti ufuna futhi ukwazisa lekatalo ukuthi umnumzana ngikhona, umnumzana ngimikazi, nomnumzana ngibekezeni babemlika njalo. Kodwa wayengumprofeti azi ukuthi uNkulunkulu wayengenakuqamba manga wabambelela zwini kungakhathaleki. Beza kuye baze bethi manje Noah umnumzane ngikhona wathi uzofakazisa kanjani ukuthi kukhona imvula phezulu lapha ya angazi ukuthi kuphi kodwa uma uNkulunkulu esho njalo lokho kuyaxoxulula nizona kanjani ibe imvula ingekho phezulu lapha yana angazi kodwa uNkulunkulu usho njalo nalokho kuyaxoxulula umnumzane mnikazi uyafika esethi uma ibinga khona into ukuthiwa ivula yehla lapha khona ke uzofanele ehlele lapha bese thatha ivula bese enyusela lapha uzokwenza kanjani lokho na angazi. Futhi hemba kokuba sengakhe umkhumbi ngokuqala uvule ukuthi ngenkathi yenza lesi statement engumprofeti phakathi kwabantu wonke umuntu wamhleka futhi wathi angiboni vule. Awu ngenkathi yahamba kuyosebenza emkhunjini bathi mhlawumbe hemba kokumkhumbi umnumzane angibikezele wazama ukumtshela mhlawumbe hemba kokuba sekwakhiwe umkhumbi khona ke kuzofika ivula kodwa ngenkathi umkhumbi usuqediwe lalisalokho lingakani. Elizange line ngosuku lulandelayo, alizange line ngeviki elilandelayo, alizange line ngenyanga elandelayo, ngenyanga elandelayo, futhi ngenkathi yesekade omkhumbi, lalisa lokhu lingakani. Wayesethi ke ngolunye usuku, iphimbo likaNkulunkulu libuyela kuye, futhi lamtshela ukuthi uyobona isibonakaliso esingaphezu kwemvelo phakathi kwemvelo, ukuthi izinyoni nezilwane ziyobe ziyongena kulokhu. Kwase kuthi ke umnumzane ngikhole wamhleka wayesethi uphenduka uba yindawo yokuhlala izinyoni wenza uthi nokuqhwakela inyoni esikudleni futhi bonke bahleka futhi bahlekisa ngayo. Kodwa ngalunye usuku uNkulunkulu wakhuluma kuye wayesethi ngena emkhunjini noNowa wami emnyango wayesethi senijola kubiza kwani kokugcine ngenani futhi akukho muntu ongenayo kodwa umndeni wakho uqobo. Ngakho uthi wahamba wangena emkhunjini futhi wathi emndenini wakho omncane othandekayo manje lona ngumprofethi uNowa. Oh, kwelinye ihora kungabazeki imvula izobe seyehla. futhi ngenkathi eyongena umnyango ngokungaphezu kwemvelo wavaleka emva kwakhe wathi uyabo manje sithandwa kumkakhe komalokazana bakhe namadodana akhe sivalele phakathi nonkulunkulu manje zilifasitela phezulu lapha gijimani nenyuke ngezitshebisi ngokukhulu kushesha ningakugeshi gijimani nenyuke ngokukhulu kushesha beza nenyukela lapha manje lilungele kuna akungabazeki nabange babantu phandle lapho ababuza eshumayela bathi ngazi noma lelo hlanya oludala belungabe luqinisile yini mnumzana ngolo mnumzana mncikazi mnumzana ngibekezele bonke bafika bazongeza bathi sizothola bathi nowo uphakathi lapha na yebo vula sithanda ukuhamba sibuka unkulunkulu usavalile umnyango angikwazi ukuvula akukho siqhebeza somnyango phakathi lapha ukuvula ngazo manje bathi omdala ongahlahlile khanda uhambe wangena phakathi lapho wayesevala lowo mnyango futhi ezama ukusenza sicabange ihlaya ngokukhohlisa uzama ukusesabisa futhi nabo ofakazi bakamshushisi behlezi lapho belalele konke lokhu ngokuba banecala lokukwenza ibhayibheli lasho njalo abahleki abahleka usulu futhi bangihleka usulu bahlekise ngami futhi ngisho qobo lwami ngangibheke imvula
All day long there was no rain.
Usuku lonke kulukungu kwakungekho mvula. Izinsuku ezine akukho mvula. Izinsuku ezisihlanu akukho mvula. Izinsuku ezisithupha akukho mvula. Kodwa uNkulunkulu akakutshelanga ukuthi lalizona nini. Wavele wathi nje lizokuna. Akazange ahlele noma yikuphi ukunqunywa kwesikhathi. Wavele wathi nje lizokuna. Akazange athi ngothi nje masinye ungabeka izandla phezulu kwabakhulayo bazoxhuma baye phezulu futhi bagijime bazungeze iphansi lendlu njengoba umnikazi efuna ukunenza nicabange wathi bayosinda akazange athi nini kanjani bayosinda wathi umkhuleko wokukholo yomsindisa kulayo uJakobe kwesihlanu ishumnane uNkulunkulu uyakumvuza nini akashonga wathi nje uyakwenza
Mark 16 he said say to this mountain be moved
over Umaku ishubulisthupa wathi nithi kulendaba nqukuleka futhi ningangabaza enhliziyweni yenu kodwa nikholwa ukuthi nikushiloya uyafazeka ngashanga ukuthi nini wathi kuyafazeka haleluya Ngiyambona lo mhumushi wamanga wezwi lapho na manje ke wena uthi awu ngikubone wenza le ndoda izibe sezihlaleni samasonto isikade side ake ngibone yithi inokukhola loku devil niyabona ukuthi ungubani na Jesu akazange athi bayocuba ngqo baye phezulu bese bengena kukho ngayo ngathi inqoba yabantu babaphethekotshana icabange into efanayo kodwa iphephela lizange likusho lokho wathi uma bekukholiwe bayosinda futhi unofakazi bakhe lapho kukufakazisa
Noah
wathi emva kweminyaka eyikhulu namashumi amabili khona ke lana kodwa lana Noah wazi ukuthi wayezokubona esizukulwaneni sakhe ngoba wakho umkhumbi wayelungele kuyongena manje sizithola ukuthi lokho kwakuyiqiniso manje lowo nguNoah ufakazi wokuqala manje ufakazi wesibili sizombiza enyuke ake sibize uAbraham enyuke Wathi ngangingumprofeti futhi ngaprofeta phansi kokuphefumulela kukaNkulunkulu futhi wangitshela ukuthi umkami eneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala futhi mina nginamashumi ayisikhombisa nanhlanu ebudaleni ngesikhathi ukuthi ngangizoba nengane ngoSara Lokho impela waye ngangiyinyumba wayeyiyo isizalo sakhe sasifile wayenamashumi amabili eminyaka noma ngaphezulu esedlule ukuye esikhathini ngangihlale naye yonke leminyaka futhi kwakukade kungekho sibonakaliso sabantwana wayenjalo isizalo sakhe sasifile futhi kodwa uNkulunkulu wakitshela ukuthi ngangizoba nengane ngayo futhi niyazi umnumzana ngkholo umnumzana mncikazi nomnumzana ngibekezeli yemva kwezinsuku ezingaba shuma mabili nesishiya kalombili zokuqala ngathi kungenze ngaka lutho kuSara bangihleka futhi bahlekisa ngami
nyaka
oqala bafika kimi base bathi zina bantwana bangaki manje na kodwa emva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu ingane yafika enkundleni kwenzeka uNkulunkulu akashanga ukuthi uzoba nengane ngeviki elizayo ngoSara akazange akhombe noma yiziphi isikhathi wathi uyoba nengane ngoSara akazange athi nini wathi nje uyoba nayo ngakho u-Abraham wathi futhi angingabazanga ngezithembiso ngokungakholwa kodwa njengoba kwakulibala ngaya ngokuqina kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi kubonakala njengoba ngiya ngokuba buthakathaka kakhulu ngokomzimba okwakuyisithiyo sokufika kwengane esikhundleni sokuya ngokuba buthakathaka kakhulu ekukholeni ngaye ngokuqina kakhulu ekukholeni ngoba ngangazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuligcina izwi lakhe. Ngakho ngolunye isuku ngangihlezi ngenkokhlalo Sara nengelosi yenkosi yenyuka indoda yamathathu amabili awo aya eSodoma eyodwa yamangakimi futhi yaxoxa nami futhi yangitshela izinto eyayizokwenzeka. Futhi ngase ngimdala sengikhothile emahlombe ami noSara kwase kulukhuni ukuba hambahambe. Futhi niyazi ngalo impela usuku olulandelayo ngiqala ukubona leso sifumbu siphuma emhlane wami nezinwele zami ziqala ukuphenduka zibe mnyama nezihlathi zikaSara ziba bomvu. Manje wena uthi ngokwangempela futhi Branham umzuzu nje sibone ukuthi wakwenze yini. Qabelani baphenduka babuyela butsizweni nasebuntombini. Manje wena uthi oh mfowethu Branham manje uNkulunkulu ufihla umlayezo wakhe phakathi kwemigqa ikholeji alisoze lawazi kunjalo qhabo qhabo indaba yothando. Ngami laphaya ngibhalele incwadi futhi usho into eyodwa yezwe incwadi letha kodwa ngingayifunda ivaliwe ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngiyamthanda ngiyayazi nje ivelo yakhe ngiyazi ukuthi chaza ukuthini ngihlezi lapha kulobo busuku bili abantwana basependeli ngicabanga ngawe oh ngiyazi ukuthi chaza ukuthini niyabona yabo ngoba ngiyamthanda. Futhi uma uthandana noNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu kuwe ubaya ngcwele uqobo lwawo ungumhumushi walelizwe. Qabelani, base bebadala ngeminyaka manje, iBhayibheli lasho njalo, ngokushesha manje, siza ekugcineni. Wesethi ke, ngaphenduka ngaba yinsizwa, waphenduka waba yintombi, wena uthi, oh mfowethu Branham. Lelani, ngoze uthole leyo ngane, isizalo sakhe sasesifile, umgodi wempilo yakhe wawufile, manje ukuthola wayefanele amenzele sike isizalo, ngabe wayefanele akwenze na? Futhi ke babenge nawo lama bodlela bawafaka emlonyeni wengane ukuze umama kwazi ukuhamba hamba ndawo zonke ngalezo zinsuku kwakufanele kube ngumama oncelisa umunye. Ngakho ukuze akwazi ukwenza lokho imithambo yobisi waze womile nkwe. Ngakho wayeyofanele yenze imithambo yobisi emisha nokunye nokunye ukondla ingane. Futhi enye into esifazane neminyaka eyikhulu ubudala emihelweni na wayeyofanele yamenzela inhliziyo entsha yabo. Ngakho akakucuciyelanga wakhobisa kuye ayezakwenza kuye yonke inzalo ka-Abrahama bayobuyela muva babe basha batshala umzimba omusha ukwemukela indodana ezayo esiyibhekile ngisasikhole esithembiso. Wena uthi ngokwangempela kulungile umzuzu nje bhekisisane bathatha uhambo wamamayela ngamakhulu amathathu kusuka lapho ababekhona ezansi ezweni lamafilisti kuya eGerari. Futhi ezansi lapho kwakukhona insizwa egama lingu-Abimeleki yayiyinkosi futhi yayifuna isithandwa futhi wonke lawo mantombazane amahle amafilisti. Nakho kufika ugogo omncane uSara manje emetshitshani lakhe lo-Abrahama futhi u-Abrahama wathi thandwa ngifuna ungenzela umusa. Wathi ngobukekayo kakhulu uma ubukwa uma lenkosi kubona izokuthatha ube ngukosikazi. Futhi ngenkathi abantu bembona wayemuhle kakhulu ugogo na wayemuhle kakhulu kwaze kwathi u-Abimeleki wamthatha ukuba abe ngunkosikazi. Futhi wabonakala ku-Abimeleki ephusheni futhi wathi umyeni wakhe ungumprofethi wami uma umthinta uzofana nomuntu ofile kunjalo na. Yakhombisa labo azokwenza kubo bonke abantwana baka-Abrahama wathi akashongo ukuthi wayezokwenza nini kodwa wathi uyokwenza kunjalo impela mngane kuyeke nje kuqhubeke uzokwenza noma kanjani wakwethembisa. Manje kodwa eminyakeni ngamashumi amabili nenhlanu kamuva uSara waba nengane kusukela esikathini sesithembiso izwi aligaze lisho ukuthi uyoba nayo nini kodwa lathi uyoba nayo. Sisheshise ngalabofakazi manje ufakazi wesithathu Mose. Uthi uNkulunkulu wamnika isibonakaliso ukuba senze ukufakazisa ukuthi lelo kwakuyizi nalowo nyaka wathatha izwi nesibonakaliso nephimbo futhi wehlela phambi kukameluzi uFaro. Nemeluzi uFaro wathi hehe lelo yicebo lokuphamba lomlumbe elishibhile nginomuntu lapho ngenze into efanayo futhi bayenza abaziyifanisa nomunye umuntu. Wathi uma bengingesuya prophethi futhi ngazi ukuthi lelo kwakuyizi elithenjisiwe bengizothi akukho lutho kukho ngoba laba abazifanisa nomunye umuntu phandle lapha wenza into efanayo engiyenzayo kodwa wayazi ukuthi kuqhamuka kuNkulunkulu ngakho wabambelela kangatetezela. UNkulunkulu wathi uyokhulula abantu futhi bayoza entabeni wayelindele ukuthi mhlawumbe babezobuya ngalolo suku kodwa kwakuyiminyaka kamuva kodwa bayabuya. baye entabeni uNkulunkulu waligcwalisa izwi lakhe ubayise ezweni elitshenjisiwe njengoba asho wayelikholiwe izwi likaNkulunkulu. Manje ngokushesha impela ngizothola omunye ufakazi, ufakazi wesine nguJoshua. Wathi ngenkathi uNkulunkulu esinikeza isithembiso futhi isaya ngale ungamabayela cishe ngamashumi amane nento kuphela. Ngenkathi zifike kadeshi parineyo Mose wathumela ufakazi ukuthola ukuthi zasingalithatha noma cha futhi ama-Amaleki nalezo zikhwaka izikulu nezindonga eziphakeme wathi angeke silithathe enhlobo kwakubukeka kanjalo kodwa omunye umuntu waya ngaleya futhi waletha ubufakazi obuthize obubonakalayo ukuthi izwe lalilihle. Ngakho wathi zonke ezinye izizwe ezisele zathi ngeke salithathe. Wathi ngasukuma futhi ngabathulisa abantu futhi ngabazisa ukuthi kwakube siwo sayiziwa leyo nto phandle lapho kwakuyizithembiso zikaNkulunkulu noNkulunkulu wayeyokwenza. Wathi emva kokuba abantu sengibathulisile akazange asiweze ngosuku olulandelayo iviki elilandelayo eminyakeni engamashumi amane kamuva wasiwelisa. Kodwa akashongo ukuthi wayezosiwelisa nini, wathi uyosiwelisa ngakho sawela. Ngingathanda ukuba u-Isaya yeze nje umzuzwana, besisana u-Isaya. Wathi ngangingumprofethi oqinisekisiwe phakathi kwabantu, wonke umuntu wangikholwa kusukela enkosini u-Isaya, kwehle njalo, ngangikholwa, ngangingumprofethi oqinisekisiwe, engakusho uNkulunkulu wakufezekisa. Wenza amazwi ami engawashoyo ayafezeka, ngoba ngawakhuluma egameni lakhe uJehova. Wathi ngolunye usuku uJehova wakhuluma kimi wayesethi, ngizobanika isibonakaliso intombi yokhulelwa, futhi ngakwenza, ngavele ngakukhuluma nje njengoba uJehova ekushilo. Wathi futhi ngifuna nazi lokho lenkantolo ukuthi yonke intombazane engumHeberu yathenga amabhuzwana nayo yonke into yalungela ukuba nalengane intombi yayizokhulelwa. Futhi kwaqhubeka izinyanga akwenzekanga, amaviki akwenzekanga, cishe iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva kwenzeka, kodwa intombi yakhulelwa futhi izala umntwana. UJehova akazange amtshele ukuthi kwakuzokwenzeka kusasa enye intombi eminyakeni yakho. Wavele wathi nje intombi iyakhulelwa, nalokho kuyaxazulula. Ngashanga ukuthi nini, wavele wathi nje iyakhulelwa. Manje uma kuyithokozisa enkantolo ngingabe ngufakazi wakho olandelayo na, ngingathanda ukumfakazela ufakazi olandelayo isithembiso sezwi salolu suku, yilokho ngifakaza kukho. Ekuzalweni njengomfanyana eKentucky niyakubona emakhadini omkhuleko nakho konke lokho kukhanya kwama lapho ngatshela umama wami nobaba wami kwehlele njalo eminyakeni. Ngithemba ukuthi lokho kuzwakali kungokuqondene nami ngqo, kodwa nje ngimele ufakazi phambi kwakhe, lona nguye ngesimo sezwi. Ngangingazi ukuthi kwakuchaza ukuthini, angekho oyazi emuva lapho kulezo zintaba kwendadlana kungenayo ngisho neklasi yefastela njengoba nonke ninayo manje. Wawunomnyango omtadlana owawuphusha uvuleke ube yifastela, futhi ngalokho kusa ukukhanya kwangena. Ngangitshela abantu, ngitshela umama izinto engangizisho zazenzeka njalo ngaleyo ndlela, abakukholwanga batha kunjalo. Kodwa cishe eminyakeni engamashumi amathathu kamuva uNkulunkulu wakufakazisa ngobufakazi besayensi ukuthi kwakunjalo, kwakunjalo ngoba yisithembiso. Esihlahleni ngineminyaka eyisikhombisa kudala lapho iphimbo lakhuluma kimi laselithi, ungalokothi ubheme upilombe noma uphuze noma ungcolise umzimba wakho. Futhi mina ekhaya likagweva ngangingazi ngisho nokuthi ibhayibheli laliyini, lingengaphezu nje kokuba yigama singahle ukuba sasikwazile ukuthola i-almanaki, kodwa hhayi ibhayibheli endlini yakithi. Lutho kodwa incwatshana ye kungesikho ukukhuluma ngokumelana nabantu bakithi, kodwa uNkulunkulu wazi konke ngakho. Kungekho ndlela nhlobo abantu bakithi phambi kwami emuva emva kwalokho babeyikatholika, babekade bonke beshade baqhela esontweni futhi bamuka, futhi kwakungekho nkolo nhlobo sasingayinaki ngisho nokuyinaka. Kodwa wangitshela okokuzokwenzeka ukuthi ngangingeza ukubhema noma ngiphuze noma ngingcolise umzimba wami noma ngayiphi indlela, kwakuzoba nomsebenzi wami ukuba ngiwenze uma sengikhulile. Awu, kwakuyiminyaka neminyaka emva kwalokho. Ngangazi kanjani ukuthi ngangizoba ngifundisi na, ngangiwuzona umcabango womshumayeli, kodwa kwenzeka noma kanjani, uyakhombisa ukuthi uyaligcina izwi lakhe. Minyakeni ishumi nesikhombisa kamuva wabonakala kimi lapho esihlahleni siyathola ngosuku olulandelayo emva kwalokho wangikhombisa ibriji linqamula umfula liwuxamalazela wakhombisa indoda ayishumi nesithupha eqathaka esuka kulo ngatshela umama ngihlezi ngincike esihlahleni ngalibuka wathi ulalile sithandwa ngathi qabo angizange mama ngilibhekisisile iminyaka eyishumi nesikhombisa ngokusukela kulolo suku ibriji likamasipala eJeffersonville laxamalazela ngale khentaki futhi yesikhombisa futhi indoda ayishumi nesithupha alahlekelwa ukuphila kwawo kulo ngokuyikho njengqo njengoba kwasho ngakho umnumzane angikhola ubelokhu engilinga ngaso sonke isikhathi futhi ake nje nginakise lo mshushiso impumputhe ngojesu elapha nezibazi zeziphikile esandleni sakhe akazange ayisho into enjengaleyo Wathi uma esebuya ezulwini ukuthi wonke amadola afanele akhothame nawo wonke amehlo ayombona nazo zonke izilimi ziyovuma. Uyethembisa kuphela ukuphendula angenise amandla kamoya futhi aqinisekise izwi lakhe likamakho nakulokho ayeyokwenza nje akabakutholi nje. Manje phezu kwezisekelo zale ngxoxo kulentambama nathi siphila kungukuthi ngizodingeka ngeke ngiyangibona ngiphenya lamakhasi endikimba nezinto engifanele ngikukhiphe kodwa ngicabanga ukuthi sesisondele ngokwenele manje ukukuthola manje basalokhu bengayiki ukukholwa uJesu wethembisa ukuthi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa futhi njengoba kwenzeka emihleni kaLothi kwakuzoba semhleni wokugcina sinakho kulapha sekuvele kuqinisekisi wenje mingaki imibhalo nyakeni wasesodoma okwenzeka kuabrahama kuyophinde kubuye futhi enza leni yobukhosi kaabrahama ekukristu ukristu ebuya ngesimo sezwe esebenza ezidalweni zikabantu ekhombisa izibonakaliso athembisa ukuthi zaziyobonakaliswa ziyokwenza wathembisa ukuthi wayeza kwenza uNkulunkulu wakwethembisa futhi uNkulunkulu uzosigcina isithembiso sakhe Futhi manje minyakeni embalwa eyedlule ngitshela ukuthi wakhuluma kimi wayesethi uyoba khona izigaba ezintathu zale nkonzo nenye yazo uyoba ngokubamba abantu ngesandla futhi ngazi ukuthi yayiyini inkathazo yabo bangaki yokukhumbulayo lokho na impela Nginitshelanga yini uma ngiyoba qotho ukuthi wangitshela uyofezeka ukuthi ngiyokwazi ngishone imfihlo yayisenhliziyweni yabo ngabe nganitshela lokho na bangaki ukukhumbulayo lokho na ngabe kwenzeka na ubuzaka kwenzeka ngosuku olulandelayo kwaba yiminyaka kamuva kodwa kwenzeka futhi wakhuluma ezansi emfuleni wathi njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa kumemezela ukufika kukaKristu ekupheleni kwenkonzo yakhe uJesu wafika futhi njengoba uJohane athunya kanjalo inkonzo yakho iyokwandulela ukufika kwesibili kukaKristu futhi kube khona imvuselelo yomhlaba wonke phakathi kwabantu bakaNkulunkulu ezweni lonke eminyakeni eyishumi nanhlanu yedlule imvuselelo ende kunazo zonke noma yimuphi usomlando yazi ukuthi akukho mvuselelo ehlala kweqa iminyaka emithathu nale iyiminyaka eyishumi nanhlanu futhi bukani ibandla namhlanje selipholile silindele ukufika kwakhe uyaziqinisekisa yena uqobo ekhombisa Manje zonke lezi zinto yenzekile wethembisa phakathi lapho ukuthi uyokwazi ifihle yenhliziyo manje isigaba sesithathu sikubhokokela enkonzweni nje manje angizukuthatha isikhathi ukuyongena lapho ngoba ngicabanga ukuthi angifanele kodwa abaningi benu lapha bayazi ngayo niyabo ngalokho okwenzekile Manje ngenkathi ngilitshela ngenkathi ngiqala ukufika edolobheni eKansas ezansi lapha nasezansi eKansas ukuthi lezi zinto zazizokwenzeka futhi nazi singofakazi abaphilayo ukuthi zenzekile uNkulunkulu uthe kuyafezeka akashoko ukuthi kwakuyakwenzeka ngayo lenkathi wathi kwakuzafezeka Umakho ishumi lesithupha wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma ngingesilo ikholwa pho liqinisekiselweni lelizwi ukuthi liqiniso na uma ningesiyo amakholwa pho uNkulunkulu waniphelani umoya ongcwele na ningahle nibe nazo zonke izinhlobo zezibonakaliso ngokwenza ningahle nigijime nikhulume ngezilimi futhi nenze izinto njengabantu onomoya ongcwele kodwa uma leyo kungesiyo into ethize engeyangoqobo enhlizweni yakho ayisoze yaliletha lelozi ekuphileni kodwa uma iyinto yangokoqobo phakathi lapho kodwa amazulu omhlaba kodwa lelozi lingehluleke Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabakholwayo bayosinda futhi niyababona bangebesinda akashanga ukuthi babeyosinda ngayo lonkathi wathi babeyosinda uma babekukholiwe bangake ozwayo ukuthi leli iqinise na bangake okholwayo ukuthi lisalokhu izwi likankulunkulu liqinisile na nje lihunyushwe ngokungesikho kubantu anikukholwa lokho na nje lihunyushwe ngokungesikho manje hhayi emuva ngezinsuku zikaLuther hhayi emuva ngezinsuku zikaPawulu hhayi emuva ngezinsuku zikaNowa nalaba abanye ofakazi hhayi eminyakeni eyishumi nahlanu edlule ngenkathi ngilitshele ukuthi lezi zinto ziyafezeka kodwa namhlanje ethophika ekhansasi lolu suku leli hora lo mzuzu asibizele izwi likankulunkulu kwala manqamu kwethembisa ukuthi lokhu kuyokwenzeka ngezinsuku zokugcina manje niyakholwa ukuthi uyaligcina izwi lakhe na ufanele aligcine izwi lakhe ukuze abe nguNkulunkulu uzofanela kwenze ufanele aligcine izwi lakhe manje ngabe wethembisa njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyoba yinto efanayo kufikeni kwendodana yomuntu ukuthi iyokwakwambulwa ngemihla yokugcina njengoba yayinjalo ku-Abrahama nenzalo yakhe eSodoma na ngabe wakwethembisa lokho na uLuka isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lamashumi amathathu ningakufunda manje wakwethembisa lokho wathi kuyakwenzeka ujesu wathi yonke imibhalo ifanele igcwaliseke konke akwethembisa ngabe wethembisa kubela kwesine ayokwenza ngale mihla yokugcina na uthi masike emva kwalokhu kuyofika umlilo futhi ushise nya ongakholwayo nabalungileyo bayophuma bahambe phezu kwemilotha yongakholwayo kunjalo awu sikhona lapha emnyango manje ngaphambi nje kokuba kungena uzamthola omkhulu wethembisani na ngaphambi nje kokuphuma kukanowa noma umoze ezela ukukhipha abantwana bakwaisraeli kwenzekani na ngaphambi nje kokufika kukajesu kwenzekani na ujohane simlethanga ukuba fakaze sasinaye ezansi lapha hayi ukuba fakaze ukuthi wabizwa kanjani asuke kuyo yonke isethi yezenkolo yangalolo suku ukuba yongena ehlane ngoba wayezokhomba wayedingeka khomba umesiya awu kuba sasiye ezansi sikoleni kuyise ngathi manje ngingumngane omkhulu kababayi wakho oh indoda endala enkulu ngiyamthanda futhi ngiyazi manje ngabe umfowethu Jones akasuye lowo mesiya na manje uyazi Johane nguye yebo wasehlukanisene uqobe esemdala ngeminyaka isishiyagalolunye budala wahamba wangena ehlane ngoba wayengumthandi wehlane umoya kaelija wawuphezu kwakhe nomoya kaelija wawungezuye uyelija wayengumuntu wakungumoya kankulunkulu unalelozi ngalolo suku futhi wahamba wangena ehlane kwase kuthi-ke sephuma wadingeka akhombe uKristu hhayi indoda elungileyo kodwa phezu kwalowo oyobona umoya ehle hayi indoda eyayinguthisha obadlula bonke hayi indoda eyayingumuntu eyigugu elikhulu kakhulu ezweni ngalolo suku kodwa phezu kwalawo umoya ngcwele qobo lwawo owamkhomba njengezwi lona ibhele izwi qobo lwalo lakhomba izwi manje wakwethembisa lokho ngezinsuku zokugcina ujesu ayokwenza abe nguye izolo namuhla naphakade niyakukholwa na manje sikhonelisa amakanda ethu umzuzwana nje ibani nokukholwa ningangabazi kholwani Ayibonga inkosi kulungile kuyena izolo namuhla naphakade niyakukholwa na manje wethembisani ukuze iqinisekisa yena uqobo na kumuntu inyama yomuntu njengoba yenza ku-Abrahama lapho indodana yomuntu okuyoba indodana yomuntu hayi indodana kankulunkulu manje indodana kankulunkulu endodaneni yomuntu uHezekeli isahluko sokuqala ivesi lesibili uJehova wabiza uHezekeli ngendodana yomuntu khona impela uJesu azibiza ngakho yena uqobo niyakuqonda lokho ngokufundisa kweviki manje niyabo yini indodana yomuntu na yesu profeti wayeyini umali yakho esine na ukuba abe nguprofeti zaziyini lezi zinto ukuba zenzeke ngezinsuku zokugcina na manje ngazange asho ukuthi nini wathi ziyokwenzeka futhi zenzeka manje nina uma isaloka indodana kaNkulunkulu indodana yomuntu elungele ukwembulwa ngezinsuku zokugcina isesihlaleni sobukhosi kaDavide njengendodana kaDavide niyabo phezisani manje ke uma uma lokho kunjalo wethembisa lokho ubuphezelekile kulelozwi ubuphezelekile kulelozwi manje thindana umphetho wengubo yakhe ngokukholwa kwenu futhi yenze lezi zisho uma kungokukaNkulunkulu kuzofezeka uma kungesikho kukaNkulunkulu akuyi kufezeka futhi lokho kuyiqiniso kuphela libone ukuthi lokho kuyikho yini siphakathi kwamakholo noma cha manje uzofanele ube yikholo ngokufanayo njengoba nami ngiyikholo nizofanele nikukhole lokhu ukuthi kuyiqiniso uma nikukholwa kuzokwenzeka manje khulekani ngamunye wenu kholwa ngendlela yakho uqobo siqala uhlango litshini olulodwa nje sinake uhlangothi olulodwa futhi nje ngifuna lelo hlangothi ngapho lincike obondeni indawo ndawo kholwane ibali nokukhola ningangabazi kholwane nje nithi Nkosi ningangibuki manje yabo ningangibuka kodwa bukani ukukhola kwenu makubuke phambili le kwalokho ningangibuka ngamehlo komzimba wenyama kodwa mbukeni ngamehlo enu okukholwa ukuthi uyilolozi
He's just changed his mask, see? From what could not be seen to what is absolutely declared, the word made flesh. Have faith.
Futhi futhi ushintshe isifihlabuso sakhe nje yabo esuka kulokho obekungena kubona kuya kulokho okumenyezelwe ngokoqobo yizwi lenziwe inyama yibani nokukholwa. Manje ningayaluzi manje thulani ngempela nihloniphe ngokuzithoba ningayaluza emsuzoneni kodwa nithule ngempela nihloniphe ngokuzithoba manje kuyini na kuyisiphiwo isiphiwo usiko ukuthatha njengengemba bese uhamba ushaye ngesiphakela udikhuze futhi udonze lokho kusiko isiphiwo singukuba nje udede wena uqobe endleleni ukuze umoya ongcwele ukwazi ukusebenza emzimbeni womuntu Ungazami ukuthi uDumo uNkulunkulu ngesiphiwo ngesiphiwo haleluya awusozi wasithola uma nje wazi ukuthi ubudedela kanjani ubuwena obuhambe ufana nokuthi wenze igiya yabo zishintshe wena ungene ekukholweni usuka ekungakholweni sithula nje igiya lincane emuva lapho ukuthi awu lengihlala njalo ngithi ukunikaza kodwa ngempela manje ngiyakholwa manje manje bekusisa ukuthi kwenzekani ke kwenze nje kanye bese ubone ukuthi kwenzekani khuleka nje futhi ngizama ukusuka mina uqobe emlayezweni ngingene esiphiweni isiphiwo ukuze izwi lizazise lona uqobo ngangaso njengamaHeberu esine 12 ukuthi kwahlulele wazi imicabango esenhliziyweni Khulekela noma yini engalungile kuwe khuleka futhi nje uthi uNkulunkulu ngingodingayo indoda ayingazi kodwa ngingodingayo egameni lika Jesu Christ indoda kaNkulunkulu ngenxa inkazimulo kaNkulunkulu nangokwezwi likaNkulunkulu engizanda kuqeda nje ukulishumayela ngithatha wonke umoyo phakathi lapha ube phansi kokulawula kwami Manje wena laba ukuthi kwenzekani kungahle kube khona into ethize yenzekayo emzuzwini nje kunomxeki ohlezi lapha futhi ngicabanga ukuthi nje ukuthi kukhona into ethize elungela ukwenzeka niyabo ngakho hloniphani ngokuzijoba ngempela nje uma noma yini ithola kuphazamiseka hlalani ithule nje hlalani nithule ngempela dedelani lo muntu enze abazokwenza nibhekisise ukuthi kwenzekani ake benze kunyakaza futhi nibone ukuthi kwenzekani uzobona ukuthi ngabe unguNkulunkulu noma cha
You've seen him in healing, watch him in battle. Satan's trying his best to do it. Let's let him do it once. See what happens.
Benifanele nimbone impini nimbonile ekuphiliseni impekisele impini usathane uzama ngawo wonke amandla akhe ukukwenza kodwa nje ake nimiyeka kwenze kanye nibone ukuthi kwenzekani
There's another person sitting over here that's been suffering.
Kukhona umunye umuntu ohlezi ngapha okade ehlushwe ehlezi phansi ngolapha indoda nomkayo.
She's praying. He's praying.
Isifazane uyakhuleka. Ikhulekela yena isimo sokukhuliswa yimizwa, imizwa ebusweni. Ungowesifazane othe ukuzimuka, uyeni wakhe ufake iyembe limhlophe, ubeka izandla zakhe phezu kwakhe.
That is true. Raise up your hand if that be true, if that's what you're praying about. Don't worry. It'll stop. It's a promise if you'd believe. You touched his garment.
lelo iqiniso phakamisa isandla sakho uma lokho kuba yiqiniso uma kuyilokho okhululeka mayelana nakho ungakhathazeki kuzonqamuka isithembiso uma uzokholwa uthinte ingubo yakhe.
There's a lady sitting right back here on this side, she's suffering with a female trouble.
Kunenenekazi elihlezi ingqo emuva lapha kulolu hlangothi liphethwe inkathazo yabesifazane. Ngithemba ukuthi lona o Nkulunkulu unkosikazi Reed uyazi angikwazi kodwa lelo iqiniso kusilo na ubukhuleka Nkosi ngihawukele usekuhawukele kuzosuka kuwe manje khola nje ngayo yonke inhliziyo yakho ungangabazi yiba nokukholwa. Lapha nandi nenekazi lihlezi khona lapha ekugcineni lifake isigqoko esiyibukeka simnyamana likhuleka mayelana inkathazo linenkathazo anikuboni lokho kukhanya kulenga phezu kwalo lapho nani yabo libhekise ikhanda lalo phansi linenkathazo yamadolo alo lalimali emadolweni alo lawa futhi lalimali emadolweni alo niyabonga ngilazi uNkulunkulu uyakwazi lokho kodwa lelo iqiniso akusilo nenekazi na. Lapha beke isandla sakho ngaphezulu phezulu kwalelo nenekazi elilandelayo elihlezi kuwe. Woza ngokuqonde kulo liphethwe yisimo sokuguliswa imizwa. Naleso simo sokuguliswa imizwa sinenkathazo yeso namehlo lihlinziwe okuyibangelile. Kunjalo akunjalela phakamisa isandla sakho uma ukhona. Lelinye nenekazi liphakamise izandla zalo khona lapho eceleni kwalo kuthe ukulixhuxumisa kodwa sizathu uma uzo yakhola ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi yini inkathazo yakho na isemaqakaleni akho uma lokho kunjalo vayize lisa isandla sakho kanjalo kulungile yini kanti uyayenza na yena izolo namuhla laphakade niyakukholwa lokho na. Nansi indoda ihlezi phambi kwami iphethe isifo samathambo ngempela angazi noma izokuthola noma cha. Ithi ukuba yindoda ethi ayibe nguntanga yethu iphethe isifo samathambo ayisiyo yalapha ingeyasedolobheni laseKansas. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ungubani igama lakho na? Mnumzane Francis. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho? Bezama ukukuphanga ngoku mnumzane futhi ngicabanga ukuthi bengiqonde enye indoda kodwa bekunguwe futhi ngenkathi ngisho lokho ukuze uxakile ngempela kufika phezu kwakho okumnandi nokufudumele ngempela uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje.
Also your wife sitting there, she's Mrs. Francis. She suffers also with arthritis.
Ujumbako uhlezi lapho ungukosikazi Francis uphethwe naye yisifo samathambo futhi unenkathazo ngamehlo akhe nenkathazo ngezindlebe zakhe kunjalana kunjalo. Inikazi elihlezi eduze kwakhe ngo lapho liphethwe yimithambo eyimiqhansa kunjalo. Inento ethize kalungile phakathi uhlobo oluthize lwe inkathazo yesinye linenkathazo yesinye nalo lingaselase edolobheni laseKansas. Unkosikazi Greg kunjalo. Uma ngizihamba uqobo kini bantu phakamisani izandla zenu kanjalo ukuze ngiqonde ukuthi kulaba bantu lapha obiziweyo phakamisani izandla zenu nina bantu ozanda kubizwa nje ke uma ngizihambi.
What is it? The same God.
Kuyini na? Unkulunkulu ofanayo wehle esenyameni yomuntu futhi udle inyama futhi ubhuza ubisi futhi uJesu wathi futhi uAbraham wathi njalo ukuthi wayengu Elohim unkulunkulu ebonakaliswa enyameni. Jesus wathi njengoba kwenzeka ngalowo umuhla lowo Jehova indoda nomuntu futhi ngesimo sokuprofetha njengoba wayenjalo uyobuya futhi ngemihla yokugcina ngaphambi nje kokuba imizimba yenu uzoguqulwa. Sina basingeke niyabo uSara wayengena kuyemukela leyo ngane kulowo mzimba wayengayemukela na uAbraham wayengena kuyemukela emzimbeni wakhe umzimba wakhe wafanele uguqule unjalo nowethu ukwemukela indodana. Tetani yizi futhi uyindodana yizi niyalikholwa na manje khothemizana mkhande yenu umzuzwana nje. Ngokwonke impela ngayo yonke inhliziyo yakho ngabo uNkulunkulu uyalungisiswa ekwenzeni lezi zithembiso na niyakholwa ukuthi izwi lakhe liqiniso na niyakholwa ukuthi laba ofakazi bangofakazi bamanga kuphela ukuthi babengenakho ukukholwa kubaba kukholwe ekuqaleni na Ninga basizi bechurch futhi ni church. Bonke abasizi bechurch bazofanele bacabangisise. Ijudge lizofanele likhiphe isinqumo sabasizi bechurch. Ngabe senicabangisisile ukuthi izwi likaNkulunkulu likaMarko 16 liqiniswa na? Uma senicabangisisile phakamisani isandla senu. Ngilethe ufakazi sigcawini bafike ngendlela efanayo njengale ngemihla yokugcina futhi bafakazisa ukuthi izwi likaNkulunkulu laliqinisile futhi izwi likaNkulunkulu lethembisa lokhu ngemihla yokugcina futhi ngilapha nangani nilapha phambi kwenu ukubavivinye bonke nonke ngabuye wenu bengabize ngamunye ngamunye kanjalo uma nikukhona. Nibuze lapha bantu nicoce nabo lapho umoya ongcwele obize khona. Nizani manje futhi Branham na? Ngizama ukuteta kukho. Kulokhu kwenzeka nje ndawo zonke endlini. Niyakubona nje kuba nibanika? Niyabonga lokho. Ngizama ukunithola kuba nikukholwe. Yibani nokukholwa kuNkulunkulu kukholweni. Yelungisiswa ekubhaleni lokhu. Ukuqinisekisile futhi wafakazisa ukuthi kuyiqiniso wakuprofeta eminyakeni engamashumi amathathu yedlule futhi ukufakazisile namhlanje. Wakusho eminyakeni yezinkulungwane ezimbili yedlule futhi ukufakazisile namhlanje. Izwi lakhe liyiqiniso futhi wonke amazwi kaNkulunkulu aphefumulelwe futhi konke kwalo kuyiqiniso. Noma kweshumi nethupha wathi bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinda. Basizi bejaji, siyini isinqumo senu sabasizi bejaji kule nkantolo kule ntambama na? Ngabe uJesu Kristu nguyena sina namuhla laphakade na? Phakamisani isandla senu. Selikhonise ke ngokugcwele ukuthi uMarko 16 uyiqiniso. Izwi likaJesu Kristu. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayozila. Phakamisani izandla zenu. Bangeke Sathane ufanele uhambe. Mnumzana Nkola usenomsebenzi phakathi kwethu. Mnumzana Mnikazi noma mnumzana ngibekezele. Ngikathanda ukuthi kukuthatha isikhathi eside kangakanani kuza kwenzeka. Ngabe nikibiza ngekholo na? Phakamisani isandla senu uma nikwenza. Ngiyikholo. Ngizonikhulekele ngibeke izandla phezu kwenu. Niyakholwa ukuthi omelusi benu lapha bangamakholwa na? Phakamisani izandla zenu. Bangaki abefundisi abakholwayo abakhona lapho na? Phakamisani izandla zenu. Ngizocela abafundisi abakholwayo ukuba beze lapho umzuzu nje. Ngabe lokho kulungile emelusi na? Kuphelele. Ngifuna wonke umfundisi kulendo oyikholwa yeze lapha futhi ame nami umzuzwana nje. Ngifuna amakholwa ngokoqobo manje khumbulani. Asibafuni abazenzisi. Sifuna amakholwa ngokoqobo. Uzani lapha futhi nimi emsamo. Nizobona into ethize yenzeka manje. Ngikholwa ukuthi ungitshele iqiniso. Manje khumbulani ngokuthula ngempela umzuzu nje. Njengoba laba befundisi beza. Ngifuna ukusho into ethize kini. Manje yini? Kuzokwenzekani na? Isenzo sakho, isenzweni sakho, omunye umuntu uthenyelele, kulungile. Isenzo sakho kusukela kulokho kuqhubeke. Sizoba isinqumo sakho sabasizi bejudge. Bangakukholwa lokho, phakamisa isandla sakho. Manje wokumuntu one, ikhadi lemkuleko. Sukuma uye ngale ngakosokudla lapha, uye ngale ngapha.
Each one of your aisle stand out in the right hand side of your aisle. In the right hand side of your aisle. Now them on the other end over there will have to come out this way. All right.
Wena ngamunye wenu esikaleni senu sezidlalo imani ngaphandle ngakwesokudla sesikhala senu sezidlalo ngakwesokudla sesikhala senu sezidlalo manje bona ngakokunye kuphela lapha ya nizofanele niphume ngapha kulungile. Bonke abalaba ngapha abanamakhadi omkhuleko sumani kulesi sikhala sezihlalo kanje ngakwesokudla leso kuzoba ngesokunxele ngixolisa lolu hlangothi ngapha kuzoba ngesokudla senu lokho kungakwesokunxele senu manje uzayo nizukeze ngqo kanjalo nibumbe umuqa wenu. Manje nonke nina befundisi wozani lapha futhi nenze umuqa oyitabule. Unqamule ngqo ngapha imiqa emibili yenyuke ngqo ngapha nizukeze ngqo lapha futhi nizukeze ngqo lapha ngamunye wenu. Manje bakakikini abakholwayo na? Phakamisa isandla sakho ukuthi manje futhi ngifuna ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi ngikholwa ngoqobo ukuthi makweshini lesithuku iqiniso. Phakamisa isandla sakho manje ngiyakwemukela. Bakakikhona lapha bangezukuba semqeni omkhuleko. Abazobe bekhulekela laba osemqeni omkhuleko neqembu lonke lethu kanye kanye lizobe likhuleka njengamakholwa na? Phakamisa isandla sakho manje sikhuleke. Kozi Jesu wena unguNkulunkulu wena ungomkhulu ungikhona hayi ungangikhona noma ungiyoba khona wena ungu ngikhona inkathi yamanje ngokumandla angama endleleni yakho wena uNkulunkulu futhi akekho njengawe wenza amazwi akho ukuba aqinise. ukufakazisile kithi kufakazi kulentambama kuleli cala nabasizi bejaji kanti futhi nalekatala namajaji azoba khona sicule icala ngokungachemi sithathe kushiwo izitsha sithathe kushiwo ngumshushisi sithathe kushiwo ngofakazi bakhe sakubuyisa ngofakazi kafakazi ofikelayo futhi ufakazisile ukuthi unkulunkulu uyalungisisa ngokwenza lezi zitatimende ngoba uyakufezekisa ekholweni ngabaningi abanye futhi ofakazi kunoma ongakholwayo engaveza ofakazi manje siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso kuncike kuphela uma abantu elehlulele ngokuyikho izwi likankulunkulu kuba libe yiqiniso sibe khona ngozi ukuthi wonke umuntu owedlula kulomuca lapha baba lawa indoda lapha yemva kokuba sengihambile omunye angahle athi ufowethu Branham ubeke izandla phezu kwabo kodwa ngivune bani bazi ukuthi laba beluze unalo impela nje ilungelo lokubeka izandla phezu kwabagulayo njengoba noma ubani enalo abadingi kulinde kuze kufika umvangeli wesikhathi esikhethekile othize kodwa umeluthi wabo uqaba unelungelo kubeka izandla phezu kwabo unkulunkulu sipe lokho wonke umuntu odlula ngalo muqa wezandla lapha namhlanje obiziwe futhi wagcotshwa unkulunkulu ukuba beke izandla phezu kwabagulayo siyazi asinazo izandla ezingcwele kodwa asizibuki thina uqobo sibuka umhlatshelo wethu uJesu Kristu okuyelezela nobudlela phakade ophayo phambi kwesihlalo sobukhonzi sikankulunkulu manje ukusihlanza ukuba siqhube ukuthuma kwakhe sibekhona ngozi ukuthi wonke wesilisa wesifazane umfana noma intombazane odlula lapha uzosuka kunomsamo wethokoza ngokufanayo nje njengokuthi uma bebephila ngokujwayelekile futhi besindile futhi bephila lele siphe khona kongathi lesi sinqumo sabasizi bajaji abangabasizi bejaji abazisho ukuthi kwakuyizo ulungisisiwe futhi kwangathi manje ukwahlulela abakukhiphayo kuzoba isenzo sabo kusukela emva kwalokho sisize kuNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu amen futhi Roy Porter sinoma omunye umholi womaculo uma uzoza lapha umzozwana nje futhi uhole manje amehlo enu evaliwe manje fulani mpeni nje ngo njengoba umuqo wenu uza ngokuhambisana uzani nedlule lapha sikhulekile ngamunye walawa indoda kungakho ngiwabeke phezulu lapha bekuyilokhu manje nina ngapha lizodingeka nehle ngapha bese nifola ngqo emqeni nalaba nalaba lapha lapho bephuma niyabo kulungile manje lindani nje baze ba lindani baze basuke lindani lo muqa uze uphume bese kuba nguwe nenekazi khona lapha tade linda khona lapho uyabo linda khona lapho uyabo umangelisa abanye benu basizeni lapho niyabo niyabo nifanele nithethele lo imigqa iphume le migqa iphume nalo muqa ubalandele niyabo iza uyedlula manje uma niza nedlula lapha nicabangela nje nicagela nje sukani mqeni ungahle kukwenze ube mubi kakhulu kodwa uma uza wedlula lapha ukholo akukho lutho okuzokususa kuwe bangakwazi ukuthi kusukela kuyoku lezi isikhathi sokuxazulula na wena semqeni thana yikho lokhu ngiyakukholwa akusekho kunye futhi ukukhononda ngakho sekuphelile khona manje sengemukelwe izwi likankulunkulu uma ungakwenzi ungezi emqeni manje gola ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uze unkulunkulu useziqinisekisile yena uqobo ngezi nofakazi lecala ukhona khona manje kuyena zolona mhlala phakade akusekho lutho nosalo kodwa ukubeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda namba belusi benu niyazi banga bakholo banga belusi benu bezimvu kuthi ngifuna ukuba niwe nomcabango wokuthi mina Warren Roberts noma omunye umuntu nguyena muntu kuphela ogcotshele ukwenza lokhu wonke umfundisi ogcotshele ukukwenza lonke ikholo noma ngabe lingumfundisi noma cha ngicotshele ukukwenza wonke umuntu okholwayo nelungelo lokhu ubeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda ngisho ukuthi umelusi wenu kumbe noma yimuphi umuntu uzobethatha isiphiwo sokubona kufihlekeleyo abadingi ukuba benze lokho lolo akusilo ubizo lwabo lolo akusilo ubizo lwabo ukwenza lokho lokho kuzoba koyedwa onyakeni kodwa kodwa siyathola ukuthi uyabiza njengekhona lezi zibonakaliso ziyakubalandela akukhombi muntu abakholwayo kukholweni ngayo yonke inhliziyo yenu manje futhi Roy wole iculo khona kuphela wonke umuntu emkhulekweni befundisi lapho bedlula bikani izandla phezu kwabo nokuqaba nabangani uma nedlula lapha ningabi nakho nokukodi kungabazi emqondweni wenu nidlulani nje ngqongo muqa niphumela lapha nithi sekucazululiwe manje kubulani kade ningabasizi bejaji kuleli cala liphakamise isandla senu ukuthi nibe nesinqumo senu sabasizi bejaji wonke umuntu uyaqonda thathini amen. Nibene sinqumo zeni sabasizi bejaji. Manje nikwenza emva kwalokhu kuzofakazisa ukuthi ngabe nikhuluma iqiniso noma cha. Ukwehlulela kwenu kwenu kuzokhishwa yilokho enikwenzayo kusukela emva kwalokhu okuzoba yikho. Nizoba yijaji nabasizi bejaji. Uma nikukhola kuqiniso kuzokwenzeka. Uma nizenzisa akuyi kwenzeka. Isizathu kufakazisiwe ngezwi ngobukhona bukaNkulunkulu ngayo yonke into ekhona. Ngabe ikhona noma yiyiphi into eshiywe ingenziwe na? Uma ubengeza lapha ngokule ntambama ubenganiphilisa na? Qhabo qhabo usevele kwenzile. Yabo ungakho konke akukho nto esele ukuba yenziwe manje uziqinisekise yena uqhabo lapha ngeziwe wafakazisa yonke into yini kuphela nizofanele niyenze senicabangisisile nilizwile icala nisikhiphile isinqumo sabasizi bejaji manje wozani futhi nikhombise ukwahlulela kwenu amen uNkulunkulu libusise. Kulungile, ibani nikhuleka manje bazalwane futhi nidedele bonke babangenizi badedele abantu beze bedlule. Sikubani nisondele kakhudlwane manje wonke umuntu athinte lowo mntwana, thintani wonke umuntu athinte labo bantu ngokukhola manje valana amehlweni. Khola kuphela konke kuyenzeka.
Can you sing it this way?
Manje ngikalicula kanje. Manje ngiyakholwa. Kona manje ngiyakukholwa. Mina kona phakamisa isandla sakho uthi ngikukholwa ngempela. Lezi zibonakalisa zakubalandela abakholwayo. Konke kuyenzeka. Manje ngiyakholwa. Uma ngesikhathi esedlule cishe iminyaka eyishumi nanhlanu edlule ngiyakhumbula ngobunye busuku ngibizelwa esibhedlela kumfana ebulawa uklilo omnyama kwakukhona inhliziyo yayibe yimbi kuye nobaba wayelokhu yeza emhlanganweni ukuba angilande ngihambe ngiyokhulekela umfana nomfana wayethi akabe neshumi nanhlanu iminyaka eyishumi nesithupha ubudala futhi ngangimatasatasa kakhulu nje ngikwazanga ukukwenza futhi kugcineni uma ukuyisa koyedwa khona-ke ngomunye niyazi ngakho baba wayelokhu ebambelele nje elindile kuze kube yisikhathi ekugcineni ngobunye busuku emva kwenkonzo ngaye esibhedlela awu dokotela wangitshela ukuthi ngangingengene wathi ngoba umfana unoklilo kuye futhi wena uyindoda eshadile futhi ungengene bese uthatha lelo gciwane. Awu ngamtshela ngisize nje ngivumele ngingene. Indoda yayiyikatolika ngase ngithi ngathi ngumkristu na yathi ngiyikatolika ngathi ukuba umpristu bemi lapha futhi ezama kuletha umgcobo wokugcina webandla kumfana ubungakwemukela na wathi lokho kuhlukile lowo ngumpristu wena uyindoda eshadile. Ngathi uma ngisayina iphepha ngithatha sonke isibopho na wathi angeke ngakwenza lokho mnumzane ngase ngithi ngiyacela ngasho lokhu nginguye impela nje kubo abantu njengoba umpristu enganjalo kuwe ekugcineni wangigqokisa konke njengekuklaxklan ngazo zonke lezo zinto ezimhlophe wayesengingenisa ngase ngiye kumfana wayekade qulekile izinsuku ezimbili noma ezintathu inhliziyo yakhe yayisethi nje ayingashayi ngiyakhohlwa ukuthi yayiphefumula kanjani esemncane kakhulu nje isicishe ingophi ukushaya nobaba omdala nomama wayemi lapho futhi ngavele ngagoqa phansi nje futhi nje umkhuleko omncane lula ngabeka izandla phezu kwakhe ngathi Nkosi Jesu ngasebenzisa lo mbhalo wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo nanguyise ninina bebengeke babe nokuphikelela futhi bababelele mina ukuba ngibeke izandla phezu kwalowo mfana ukuba kwakukade kumbe sikho ukuthi babe ukholwa futhi kosi bengingeke ngize lapha njengembuqo ngikhona ukuthi engikushilo futhi ngakufundisa kuyiqiniso ngase ngithi ngiyambuzisa mfanyana egameni likaJesu Kristu mvumela aphile futhi ngenkathi ngisukuma ubaba nomama omdala baqala ukuphonana futhi bathi kumangalisi mama akumangalisi na umfana wayengakashintshi nakancuwelele lapho nje ngase ngiye ngibabuka nenesomncane ebilapho wayengunesi wesipesheli oneziqu futhi wayelaphaya ibhekisisa umfana wayesethi kumama wathi ungenza kanjani kanjalo futhi uyazi ukuthi umfana wakho uyafa na futhi ubaba omdala sengathi wayecishe ungiqakele wayenamashumi amahlanu nesishiya kanombili iminyaka engamashumi ayisithupha ubudala wabeka izandla zakhe phezulu phezu kwamahlombe akhe njengoba ubabayo omdala engenza wathi mntwana wathi lo mfana kafi washo lomzane wathi angazi ukuthi lokhu kwakuyini uhlobo luthize umshini oqopha kusebenza kwemisipha enhliziyweni noma into ethize wathi ukuphefumula kwakhe sekwehle kakhulu futhi enalesi sifo asaziwe emlandweni uma sike saze safinyelela kuleso simo yona ukuba ike ize ibuye futhi lokho komdala wabrasha amehlo akhe wayesembuka angisoze ngakukhohlwa lokhu wathi sithandwa ubuke ishadi yilokho kuqeqeshelwe kukubuka mina ngibuke isithembiso uNkulunkulu asenza babeka izandla phezu kwabakhulayo bayosinda umfana ukaniwe futhi nabantwana abathathu isithunywa senkolo eAfrika kuye ngokuthi ubukani manje kungahle kube khona abanye lapha abafike lapha abangalithola ikhadi lomkhuleko ngibuze indodana izansi lapho yathi akukho kungabaza kodwa kuyinqaba emuva lapho babayi engalithelanga ikhadi lomkhuleko mangake amakhola lapha-ke na phakamisani izandla zenu ningakwenza yini lokhu sisacula manje ngiyakholwa manje uNkulunkulu bemuhle kini ningekwenze yini njengekhola akwenzi nayimuphi umehluko ukuthi izandla zikabani inqobo nje uma kuyikhola yebo ningazibeka nje izandla phezu komunye nomunye futhi sizocula leli culo ndawonye manje ngiyakholwa futhi ngize ngibonane nani uNkulunkulu abe nani manje ngiyakholwa yakho ke beka izandla zakho phezu komuntu mumbe osetize kwakho manje ngiyakholwa kona nabo ukuthi kuyini engalungile konke kuyenzeka kuphosa egameni likaJesu busisa laba manje ngiyakholwa manje ngenzibona ubungane qabo lokhu manje ngiyakholwa konke kuyenzeka manje ngiyakholwa manje wonke okholwayo phakamisani izandla zenu kanje manje ngiyakukholwa uNkulunkulu anibusise size sibonane bonane size sibonane zinyawe zikaJesu size sibonane size sibonane size sibonane uNkulunkulu abe nani size sibonane futhi manje amakhanda ethu kotheme size si kwangathi uNkulunkulu angaba nani ngeqiniso ashaye amakakazi okufa esabisayo phambi kwenu anisuse ekunqubeni nikunqubeni sukulumbe kwangathi imizimba yethu ingaguqulwa futhi yenziwe njengomzimba wakho qobo okhazimisulwayo lapho esingasayi ukuba khulekela abagulayo ukuze kube ngaleyo nkathi kwangathi uNkulunkulu angalibusisa size sibonane size sibonane Benani, size sibonane. futhi manje sikhothamisa amakhanda ethu senzele umkhuleko ukuvala ubani ozokhuleka na futhi Gibson manje sisakhothamisa amakhanda ethu